Ekyo kubanga mwawulaba nnya mwezi yesu byemukubye kumbugu mujenyi ekyo mukifunana ngambye naawe ekiralo simanyi bwojya ate bazadde bannange bwe tufaanana ndinawo kyembakuutira ŋŋende mukobenga okusomesanga abaana okusinga lwolisaawa n'oleka amagunju kati nzikyensaba mukama ng'atuusizza ekiseera bwanambirira ajuuse